kwa waniwa maji Mbona nisiwea Akela manzi wangi utara wanshaya naru Kamutu mwiti
Fala, mano.